mpuliriza nina ebigambo bye njagala okwogera omanye abakagga be babintumye bekokola bava babafiitina kikubanga babayitako ne babakolimira saakoko n'emimiro abalala babaagaliza kufa beebuuza empala n'ennyingi kweyava nga tewali azaalibwa alina babikola bukozi ne beepakasiza ojjeeka babeera basise n'abatonotono mpoza baba banyaze naye abasinga gaabamaanyi ge ne bakozesa obwongo n'emikono gye kati oyo kijjanya waakyo kyebavudde bantuma nange mbatulireko kyosanga munaakyusaako kuwaala n'omugagga n'omukolimira olw'obugagga bwe katonda eyamuwa mpozi gobonyigira leka kubanga kiiso kya mbuzi eyakumma ye yabawo osaanira omanye tewali akutte mikono gyo bikolimo by'enkoko kamuunye yandiweddewo kyokka nayongera kwanya woolwoolo ku luno nkutte waluma abaavu mbatuliddeko bannammwe abagagga be babintumye nzate ebigambo byankubirwa ddi bwafuna obugagga beera mu kabi olwaba bamufiitina abange eyassa omusango olw'obugagga bwe buli omu n'amusongamu baleeta ebyawonga okuloga akome ate kye baba batamanyi ne bw'ofa taagabani ku bintu by'olese kati olotengejjera ki katonda gwe yawa ne bw'ojja n'osera misana ng'oyagala akome buli omu ku nsi kunaabaanirizi kiye awo nnomala bya busa kyova tokiika nsinga okuba babafunye katonda y'abamuwadde kye baava bamuyita omulalu ku bintu by'agaba obwo buba buyinza bwe agenda n'abiwa omuntu nga tabifaananyi mu kikula ne mu myaka gye tebifaanana bifuna atulabye entoko kyokka nga yenna nnyini byo oleka ng'omugagga n'ayinaayina katonda y'abamuwadde ne bw'onookolima n'abaafa n'obazuukusa tewali gyo neeyongerako n'ebitaabo bya katonda baakiteekamu tyaka akatono k'olina baliikakuggyako ne bawa omuvundu alina ate era gwe n'osigalirawo makubo g'okufuna tulina ntoko abagagga mwe bayitira buli omu gyavudde anyumya n'oseka abalala baayita awabi bijja bigereka oluusi abeera na muto kati oyo n'omugamba ki ataasoma ate oyakoza basomye mazima n'okyewuunya edda ngaayitibwa omugagga bakinvinvi naye kati babeera na bato woolwoolo ku luno nkutte waluma abaavu mbatuliddeko bannammwe abagagga be babintumye nzate ebigambo byankubirwa ddi abagagga boogera kimu kuliraana omwavu wa kiri oliraana ensiko buli kamu n'alingiriza ne bw'ogula obuguza ekintu ky'awaka olwo nno n'abisalaganya ne bw'oba okomyeweeka mbudde bw'ekiro ng'omuntu bw'atambulako n'ofuuwa eŋŋombe bakuggulirewo olwo nayomba n'aloma tunaalaba abagagga otuubuza otulo nazina eŋŋombe z'ekiro ye n'omala ogwako ekizibu awaka gamba n'ojja ofiirwa n'owulira ebigambo ebiyitiŋŋana choya zikira kwani tetujja na kusimanta na byekolereko ekiro ne bawowoggana ekinneewuunyisa bwe bagwa mu buzibu nabo emisinde baddukira wo ayagala omuwe emmotoka n'effuta lyamu bw'omugamba agula amafuta nyigabunyizi nti wakiri yandireseeyo olwakufuula omubi ne bw'abaako kyatunda atakikuguza anoonya muntu wa wala tiwakiri bakiseero yona atakikula wulira omwoyo gwefutwa babeera n'entondooka omusaagisa ky'omukagga yanduulidde kyonna ky'oyogera n'akikuliriza kati oyo mwekuuma otya kayembe kakkovu ne bw'oba oyagala akole ate ng'omwetowaliza alaba ng'ateyo olwo abaakusingako era nga bwakumanyi nnyo ne bw'oba ne banno nga mwesanyusaamu nakeŋŋentererwa boonoona ensimbi ngotodde kuzize balinze bantabula nnyo ne bw'omuwa ekintu asiima mavumira tindaba oyatoola wagumu balinze bantabula nnyo ne bwe mba mu kika yasiibaako lima tifa abaavu tunaayogera ki n'aleeta kiremya ku bye mba muteesa wagira ne yeekandagga ne bwe mba baaluganda okwagalana ennyo kamwenna mu lubaalako n'omukopi mwoyo abeera wa kabi ekirungi n'akiyita kibi ne bw'alaba amasavu ne yeegaggasa ng'amasavu bw'aba taagalya onoogaguza ki busente onyiga bunyige guma mmoggo n'omubwatula nsaasira abakyala baba bafunye tewali alikisanyukira ne bamulangira ebingi n'ekikula kye kikirabe bwe kibetegera si kyanenya bagagga bazimba bikomera bino bye babeera beepenye bawoza naggaggali mu lubiri lwe abeera yeetaasizza kye baava basalawo abamu okuzimba emuyenga gwani anaageya munne bakola ne gguluupu ezaabwe z'ebinywi okukuuma omutindo kyabagagga n'abagagga baagala na kufa endowooza baalina zimu maliriza buli omu yeetunulemu omwava badde akolima obwavu si bulwadde nti oba bwakulemerako wokola ennyo obwetaasaako woolola okuluno nkutte waluma abaavu baatuliddeko bannammwe abagagga be babintumye nsate ebigambo byankubirwa ddi